DaJimSafi.com.
Why I say? Yeah, boy. Let me guess. Nodesha, Melisha, Alisha, Aisha, Zakwisha, Mekisha. Kwa kifupi unadatisha. Jina gani story ndefu kufupisha. Imefika ile time maisha kurahisisha. Nipenye ka upepo kwa dirisha. Ina kubonga sana unajua na maanisha. Forget your name, give me your number. Napenda your smile, shake it a bam bam. Anoni game ipo kwa zamzam. Kwangu piga stop nazidisha moma sham sham. Hakuna kitu nangoja. Na venye umesimama kama namba yani moja. Salute kikuruti na kisoja. Yani sifurukuti niko moja kwa moja.
Dabani na wendo neni patabu. Dabani na wendo neni patabu. Lizungusha mitaba
Dabani.
Na venyongoruta mitaba
Dabani.
Na livutia picha kitandani. Yes
Kitandani.
Na velizungusha mitaba
Dabani.
Na venyongoruta mitaba
Dabani.
Na livutia picha kitandani. Yes
Kitandani.
DJ, it's my birthday. I gonna party like it's my birthday. Sip my konyagi vant, black a blase. Ya kuda wakushasha, tunafesha paka Monday. Maisha furaha rando hii. Haina karada BD. Play your card, stay OG. Ja and a bless from the far, now you see. Forget your name, give me your number. Napenda your smile, shake it a bam bam. I know ni game, ipo kwa zamzam. Kwangu piga stop, nazidisha moma sham sham.
Dabani. Wendo neni patabu tabu tabu tabu. Na wendo neni patabu tabu tabu. Na velizungusha mitaba
Dabani.
Na venyongoruta mitaba
Dabani.
Na livutia picha kitandani. Yes
Kitandani.
Na velizungusha mitaba
Dabani.
Na venyongoruta mitaba
Dabani.
Na livutia picha kitandani. Yes
Kitandani.
Baby loki jack kitanda tako toke Monday morning. Baby loki jack takate kate wote mkate morning. Baridimi jack kitanda chetu kina kutamani. Baridimi jack kitanda changu kina kuita.
Honey, honey, where?
See? Dabu, dabu, dabu.
Frank Lebo up in this, and we never stop. I thought I told you that we won't stop.
Dabu,
yeah,
dabu, dabu.
Come on.
DaJimSafi.com.